shota ulumeni wetu uyashota sibedlila ushoti kumbilo mjolo uyashota sibedlila ushoti wathi lo mjolo uyashota sibedlila ulumeni asibulala umjolo kodwa ulumeni asibulala umjolo
Bakuthanda bakhethe bakblock Uthole omunye bajike bakstock Bakhula inhliziyo they don't care Kodwa bakhulume kabi they not fair Maningi amacala siwaqula Ngampela kuyacaca lo mjolo uyahlula Sometimes it's nokuza kakhulu Iy'nkinga zomjolo zisifake kakhulu
Usayihlula umjolo asuyekene Okungcono asuyeke umjolo Usayihlula umjolo asuyekene Okungcono asuyeke umjolo Uyashota uhulumeni wethu Ukuyashota ezibhedlela Ukushota igumbi lomjolo Uyashota ezibhedlela Ukushota iwadi lomjolo Uyashota ezibhedlela Uhulumeni asibulala umjolo Kodwa uhulumeni asibulala umjolo Uhulumeni asibulala umjolo Kodwa uhulumeni asibulala umjolo Uhulumeni asibulala umjolo Kodwa uhulumeni asibulala umjolo
Awuxabo xabo xabo Hayi indaba zomjolo Zayipula inhliziyo Lento leli sifo Ngagula 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 Kwenye ngomjolo ngavele ngajula Bafika le ngoma ngayigula Ngizama ukuhila From the heartbreak Mama ngiyayidinga i-break Inhliziyo yami ayipulile Awu imanxeba nxeba Inhliziyo yami ayipulile Uyashota ulumeni wethu Uyashota sibedlila Ushoti kumbilo mjolo Uyashota sibedlila Ushoti wathi lo mjolo Uyashota sibedlila Ulumeni asibulala umjolo Kodwa ulumeni asibulala umjolo 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 Ulumeni asibulala umjolo